Bala mola ye bolo, nothing mula po, nothing bala.